Eyo chata waliwe ya chingambie bo exwe ya mukubira na msonywa bo exwe ya mukubira na love have no mercy girlfriend boyfriend your party do I love nobody me really 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 want some time for me oyagala mkwano gwadala noguma gwe nakuchaisa balala no mwesigano bulaga bulicholina ne nyumba no muzimbira kucherusabala bakuise ku mulimo genda mbalala omuleka wako mwesiga kwagala yawako ne mkwano gwo kumaliyo nakulaga nti byo mkwano byachikwangala bagala chi bagala chi bananga bachala bagala chi nafa basajja twagala chi betwagala yemwe mwagala chi iPhone full me as an angular good sex demoa asula mukalina life we munyumira yombala Dolce & Gabbana for sure what do you want uyagala muwe kumiramu ebechigale wabivamu watali obelo mubulamu chokalina yomulala uyagala muwe olinaga ganza kusukomu olowozo yagala na muntu mulamu
omulembe kweda bajaja beyagalanga ne bakula ne bazaala ne bazukuza naye omulembe guno guyitiridde abaana bamira obuntu batuyisa bagumba
simulenzi simuwala simukazi simusajja bonna bayita mu bulumi wamma ne malwaliro batyayo dem depressed temutunenya kukuwaffe we are betrayed
my mommy sorry manyi oyagala nze mpase buza mwanyi naze abaana babimbwa mulembe gwa itandra
oyagala omuwe kumiramu ebekigale wabivamu watali obeera omubulamu kyokalinayo omulala oyagala omuwe tolinoga byanza kusukomu olowooza oyagala na muntu mulamu kumba oli ku kyama kya sitaani
love have no mercy girlfriend boyfriend your party do I love nobody? Me really, really, really want some time for me. Walaga watu love, betu kunonya tukule na koso. Watali na mukwano gwo, olabo kabya na bato. Oyagala mukwano gwadala noguma gwe nakuchaisa balala nomwesigano bulaga bulicholina ne nyumba nomuzimbira kucherusabala
iPhone full me as an angular good sex demoa asula mukalina life we munyumira yombala Dolce & Gabbana for sure what do you want oyagala omuwe kumiramu ebekigale wabivamu watali obeera omubulamu oyagala olowooza oyagala na muntu mulamu kumba oli ku kyama kya sitaani simulenzi simuwala simukazi simusajja bonna bayita mu bulumi wamma ne malwaliro batyayo dem depressed temutunenya kukuwaffe we are betrayed